Radio Autepete.
Ah, semanao, pero tikulamba sike ya bausiu. Ah, semanao. Iyo wasanyo bibi kama kaila masirengo sike ya bausiu. Ah, semanao. Wasana sombi jantabu ikinyamba sike ya bausiu. Ah, wasabu la boda kikobu ikinyozo sike ya bausiu. Ah, semanao, hidi wonke kama kaila sike ya bausiu. Ah, ebironi kama kaila sike ya bausiu. Ah, semanao, semanao. What's up, that's it, Semanao, they want to come away to about you. Ah, Semanao. Ah, Semanao, put them up. Ah, Musakiduka, come away to say about you. Ah, Semanao, Semanao. Ah, Semanao, put them up, put them away to say about you. Ah, what did I say about you? Ah, Semanao. Ah, Semanao.
Unasema hicho kia, uwe kibuwe, yoni pita hicho kia, uwe kibuwe, na magobo hicho kia, uwe kibuwe, okwa jina laba, omongote, alo umbaduni, ovetu vote, alo umbaduni, ovetu vote, amina na hicho kia, uwe bakanari, unasema hicho kia, uwe kibuwe, na mzozo hicho kia, uwe kibuwe, na imondi hicho kia, Ouwe bushipat,
ti goli pita bushipat. Ouwe bushipat, ti duka bushipat. Ouwe bushipat, alo kuja na gede. I'm playing out. Omana omondan, ana leta balangat. Omana omondan, ana leta balangat. Ima sena majanga, ouwe majanga, waune majanga. Ouwe majanga, nasema majanga. Ouwe majanga, mmo majanga, masela majanga. Ouwaya shabikija, wena sema mnafit. Ouwaya shabikija, una sema msalit. Ukikana mi, unanipenda san. Ukikana you, unampenda san. Kwanza umesababi, kwa sasa tumegomba. Kwanza umesababi, kwa sasa tumegomba. Uwe majanga, nasema majanga. Uwe majanga, yonipita majanga. Uwe bushipat, yonipita bushipat. Uwe bushipat, daimondi bushta. Watoto wa blasili wazo uchupa kimoja daimondi. Ufundi baba wazo wa mazombi. Esike bisike ya bausio. Ufundi baba fonde sema. Uwe bushipat, yonipita bushipat. Alo kunja na gede, I'm going out. Omana umundan, ana reta balangati. Masela tumchape, ama tumuache. Nasema tumchape, ama tumuache. Yo nasema msinipi, uwe nimeoko. Kwa jelipita msinipi, uwe nimeoko. Okwa jina laba, omongote. Alo umpadoni, ofeto vote. Jantabo ito kia, uwe kibue. Na kunyamba ito kia, uwe kibue. Nilipotoka nimbad. Uwe bari atari, nilipotoka nimbali. Uwe bari atari, nilipotoka nimbali. Uwe bari atari, nasema majanga. Uwe majanga, nasema majanga. Uwe majanga, apa ilo tipulaba watisemini. Ema waifu tumemwate nyugi ya usio. Asema na oo, kundi baba fonde sema. Kwa niaba mabichiko yote. Kwa niaba usio. Ejo ni pita tumalisi ya usio, tunamatisa na usio.